Niki kama jini apo nanunua rina. I wanna take you shopping, love, baby. Nataka uenjoy, asante kwa heshima na penzi kulilinda. Mindo wa mutima wangi, yani toka sija miliki ndinga. Tunongozana, akipinda na minapinda. Semu na chutaka mama, I want to spoil you today. Tell me wherever you wanna go, popote pali tunatimba. Baby ni woe, uyu musi ni woe. Kusateva ni woe. Kwenye bahari tukale samaki marina, kapige ulabu tukale densi. Oh my baby I'm in love. Furai to celebrate the way you whine in a meditate. Sajani projis ya mekuseti. I be falling in love with you everyday. Kwengine nitake nini, umwana mke kamili. Meridhia baby, nalisha kukabidhi moyo. Shika ufungu wa mama unitunzie. Tena je uri sina, umenituliza kwenye nyekevu tu wako. Oh baby my darling, minuwa mutima wangi, yenitoka siya miliki ndinga. Tunongozana, akipinda na minapinda. Simona chutaka mama,